Mchizi chika lama tuma madini on the mic. Mchizi chika lama na wapa hype every night. Nasema mchizi chika lama na tuma madini on the mic. Mchizi chika lama na wapa hype every night.
Story ya mchizi chika lama. Kimuita studio chapa mefika kwa ham. Yo, punchline mingi kiboko haram. Kakutesa wote tunajua gai na kuwa zam. Exam do inaanza joju wakali. Siezi pigia stop mingi safari ni ya mbali. Can't hesitate, swala la kusaka mali. Wamezoya sana mawe, sahi narusha majabali. Maisha youth, alienda astray. Bad women, good roaches, roaches on the ashtray. Munchies kwa njuro na yo jag ya cake. Wanadai kuhang, lakini huku anakupeg. Siezi beg the throne, my nigga, I gotta take it. Real nigga, niliacha kuak, siezi fake it. Siezi sahau kalam, because I gotta get down. Represent one time, who couldn't make it. Underdog mentality, my nigga.
Mchizi chika lama, tuma madini on the mic. Mchizi chika lama, na wapa hype every night. Nasema mchizi chika lama, na tuma madini on the mic. Mchizi chika lama, na wapa hype every night.
Cheese low key, positive thinker, Charlie Champlin. Mentor wa mayanki, anapenda sana junkie. Sambo vafumuni ni sonko. Tuwa deal mingi ya kagiki loko. Waga social sometimes ni wambuzi. Very intellectual kumbati undezi. Mtu wakalamu, mtu kichongumu. Walishapitia msoto wakajifunza nidhamu. Chize kona asset, macho choro zote. Mchize kitambo kwa market, kili kama zote. Reinforcer, zimba kama chusa. Machuja na wakuwa kambia na mwitaga monster. Kila muda vibe ya ni maisha mafupi. Cheese plant ya ni kawizi na Snoopy. Hakuna vibe kila time na kibunda. Kati mabongo lala kona love na vibinda. Check it out, yeah.
Mchizi chika lama tuma madini on the mic. Mchizi chika lama na wapa hype every night. Nasema mchizi chika lama tuma madini on the mic. Mchizi chika lama na wapa hype every night.